Exodus 29 verse 1. Yilokho yakwenza kubo ukubahlwaniswa kwabangikhonze esikhundleni sobupristi. Thabatha iduna nezinqama ezimbili ezingenasici. Verse 2. Nesinkwa esingenamvubelo namaqebelo engenamvubelo agcotshwe ngamafutha ukwenze ngempuphu ecolekileyo kakolweni. Verse 3. Uyakukufaka eqomeni linye ukulethe ngeqoma kanye nenkunzi yezinqama zombili. Verse 4. Usondeze u-Aaron namadodana akhe ngasemnyango wetende lokuhlangana ubageze ngamanzi. Verse 5. Uthabathe izambatho ufake u-Aaron ibhanti nejazi lengubo yamahlombe nengubo yamahlombe nesihlangu sesifuba umbhincise ngebhande elalukiweyo lengubo yamahlombe. Verse 6. Ufake isigqoko ekhanda lakhe ubeke umqhele ongcwele esigqokweni. Verse 7. Uthabathe amafutha okugcoba uwathele ekhanda lakhe umgcobe. Verse 8. Usondeze namadodana akhe uwembathise amabhantshi. Verse 9. Ubabhincise amabhande u-Aaron namadodana akhe uzibophe izigqoko kubo babe nobupristi kube isimiso esiphakade wahlukanisa u-Aaron namadodana akhe. Verse 10. Uyisondeze inkunzi ngaphambi kwetende lokuhlangana, u-Aaron namadodana akhe babeke izandla zabo enhloko yenkunzi. Verse 11. Uyihlaba inkunzi phambi kwaJehova ngasemnyango wetende lokuhlangana. Verse 12. Uthabathe igazi lenkunzi, ulibhece ezimpondweni ze-altshali ngomune wakho, uthule lonke igazi phansi ngase-altshare. Verse 13. Uyakuthabatha wonke umhlehlo osibekele ezibilini namanoni aphezu kwesibindi nezinto zombili namanoni akuzo ukushise altare. Verse 14. Kepha inyama yenkunzi nesikhumba sayo nomswani wayo uyakushisa ngomlilo ngaphandle kwekamu kungumnikelo wesono. Verse 15. Wothabatha inqama ibenye u-Aaron namadodana akhe babeke izandla zabo enhloko yenqama. Verse 16. Woyihlaba inqama othabathe igazi layo ufafaze ngalo i-altare nxa zonke. Verse 17. Uyihlahlele inqama uzihlanze izibilini zayo namanqina ayo ukubeke ndawonye nezitho zayo nenhloko yayo. Verse 18. Woyishisa yonke inqama ye-altare kungumnikelo wokushiswa kuJehova, iphunga elimnandi kumnikelo womlilo kuJehova. Verse 19. Uthabathe enye inqama u-Aaron namadodana akhe babeke izandla zabo enhloko yayo. Verse 20. Uyihlaba inqama uthabathe igazi layo libhece esicutshini sendlebe yokunene ka-Aaron nasesicutshini sendlebe yokunene yamadodana akhe nasesithupheni sesandla sabo sokunene nakuqukula wonyawo lwabo lokunene ufafaze i-altare nxa zonke ngegazi. Verse 21. Uthabathe igazi le-altare namafutha okugcoba ufafaze ngakho u-Aaron nezambatho zakhe namadodana akhe nezambatho zamadodana akhe abe ngcwele yena nezambatho zakhe namadodana akhe nezambatho zamadodana akhe. Verse 22. Uthabatha amanoni enqaba nomsila ononileyo nomhlehlo osibekele izibilini namanoni esibindi nezinto zombili namanoni akuzo nomlenze wokunene ngokuba kuyinqama yokwahlukaniselwa. Verse 23. Uthabathe isinkwa sibe sinye, neqebe lengwana libe linye lesinkwa esinamafutha nomqathane ube munye eqomeni lesinkwa esingenamvubelo eliphambi kukaJehova. Verse 24. Ubeke konke ezandleni zika-Aaron nasezandleni zamadodana akhe ukuzulise kube ngumnikelo wokuzuliswa phambi kukaJehova. Verse 25. Ubuye ukuthabathe ezandleni zabo ukushise altare phezu komnikelo wokushiswa kube iphunga elimnandi phambi kukaJehova, kungumnikelo womlilo kuJehova. Verse 26. Uyakukuthabatha isifuba senqama yokwahlukanisa kuka-Aaron usizulise sibe ngumnikelo wokuzuliswa phambi kukaJehova, sibe isabelo sakho. Verse 27. Uyakusingcwelile saye isifuba somnikelo wokuzuliswa nomlenze womnikelo wokuphakanyiswa ozuliswayo nophakanyiswayo okwenqaba nokwahlukaniselwa oka-Aaron nokwamadodana akhe. Verse 28. Kuyakuba ngoka-Aaron nomadodana akhe kube imfanelo ephakade kwaba-Israyeli ngokuba kungumnikelo wokuphakanyiswa koba ngumnikelo wokuphakanyiswa wabantwana ba-Israyeli, womhlatshelo emnikelo yabo yokuthula, umnikelo wabo wokuphakanyiswa kuJehova. Verse 29. Izambatho ezingcwele zika-Aaron ziyakuba ngezamadodana akhe emva kwakhe ukuba bagcotshwe, bahlukaniselwe, bembathe zona. Verse 30. Indodana yakhe ngumpriesti esikhundleni sakhe ayizembathe izinsuku ezisikhombisa nxa ingena etendeni lokuhlangana ukuyokhonza endaweni engcwele. Verse 31. Woyithabatha inqama yokwahlukanisela, upheke inyama yayo endaweni engcwele. Verse 32. U-Aroni namadodana yakhe bayakuyidla inyama enqaba nesinkwa eseqomeni ngasemnyango wetende lokuhlangana. Verse 33. Badle lezo zinto ezenza ukubuyisana, ukubahlukanisela nokubangcwelisa, zingadliwa ngumfokazi ngokuba zingcwele. Verse 34. Uma kusala inyama yokwahlukanisela kuze kuse noma isinkwa ukushisa okuseleyo ngomlilo, kungadliwa ngokuba kungcwele. Verse 35. Uyakwenza njalo ku-Aroni kumadodana akhe, njengakho konke engikuyale ngakho kwahlukanisele, kuyakuba izinsuku ezisikhombisa. Verse 36. Imihla yonke wonikela ngenkunzi ibe ngumnikelo wesono, ube ngokubuyisana, uwahlambulule i-altari lapho ulenzela ukubuyisana, uligcobo kuba ulingcwelise. Verse 37. Izinsuku ezisikhombisa wolenzela i-altari ukubuyisana, ulingcwelise, i-altari libe ngcwele kakhulu, nabo bonke abalithintayo bakuba ngabangcwele. Verse 38. Yilokhu yakunikela ngakho i-altari, amawundla amabili anonyaka munye, imihla ngemihla njalo. Verse 39. Elinye iwundlu wonikela ngalo ekuseni, elinye iwundlu wonikela ngalo kusihlwa. Verse 40. Kanye nelinye iwundlu onikela ngokweshumi kwempupho ecolekileyo, ixove, nokwesine kwehini lamafutha agcotshiweyo, nokwesine kwehini lewayini, kube ngumnikelo wokuphuzwa. Verse 41. Wonikela ngelinye iwundlu ngakusihlwa, wenze kulo njengomnikelo wempuphu wasekuseni nanjengomnikelo wawo wokuphuzwa, kube yiphunga elimnandi, umnikelo womlilo kuJehova. Verse 42. Lo uyakuba ngumnikelo oshiswa imihla yonke ezizukulwaneni zenu ngasemnyango wetende lokuhlangana phambi kukaJehova, lapho kuya kuhlangana khona nani ngikhulume khona kuwe. Verse 43. Lapho ngiya kuhlangana abantwana baka-Israyeli, liyakungcweliswa inkazimulo yami. Verse 44. Ngiyakungcwelisa itende lokuhlangana kanye ne-altari, ngingcwelise no-Aroni namadodana akhe ukuba bangikhonze esikhundleni sobupristi. Verse 45. Ngiyakuhlala phakathi kwabantwana ba-Israyeli ngibe uNkulunkulu wabo. Verse 46. Bayakwazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wabo owabakhipha ezweni laseGibhithe ukuba ngihlale phakathi kwabo, nginguJehova uNkulunkulu wabo.